Alpha Entertainment's music.
AZ Glow.
My man world famous DJ Hector Gold on the 1-2s.
And put a good AZ Glow.
AZ Glow.
Fresh to death in get chitumbi pak chic. Imi monikele na swagini chic. Maniga maniga if we don't dress to kill. In salon da fuma so I am to kill. Kumuto paka kumulu ni Gucci. Wimpala nyakuriu kemba kamoshi. Indi chengelo shinta luka chirende. Wimpala mashire nukila na konde. Popo kayo sama ezi. Security ya sombone kani ezi. Mipapa ni fuasho ni bahanti. Humu yote alingo kufuala masampuiti. Let me take a sip umpelulu kombo. Shivu kisha dena fuele po kombo. Yonse mbamuli yezi gobo hama bichi ya ikunga kudi swagi ngo bulimbo. Mutala wandishi sharira kudi fashion. Awe swagi taite kemfine. Fumia pajini ya kamwala. Chifuale fwefu kolo po mfuala. Komuto paka na kuto kondo ezi grob. Swagi nzona. Yonse mbapena ezi grob. Ezi grob. Ezi grob. Tula tunge nsalu moko ana. Ezi grob. Fresh full player hai makani. Kwa hule mpapa batmwela honse mochitengi. Konivo mpanga ya kamfulu mende. Ngafwele ezi grob wea shipe fiumu. Attitude na kali monde ya kita fiumu. Nilio nsemba muzoni. Mune kanga ine wisonga pokeloni. Leti mokano kunjeva shava hambo. Na mutishivecha ntumpika ni ezi grob. Nine public figure mfwali loku papa. Ukulo la menso kututule pita. Maniga ndika kopoka logo. Fumia pabazi lambaba mishingo. Ketinka ni ukukulo mutu. Ngandefu aswa ginja femu ezi grob. Mukid! Mutala wandishi sharira kuli fashion. Awe swagi taite kemfine. Fumia pajini ya kamwala. Chifuale fwefu kolo po mfuala. Komuto paka na kuto kondo ezi grob. Swagi nzona. Yonse mbapena ezi grob. Ezi grob. Ezi grob. Tula tunge nsalu moko ana. Mutala wandishi sharira kuli fashion. Awe swagi taite kemfine. Fumia pajini ya kamwala. Chifuale fwefu kolo po mfuwa. Komuto paka na kuto kondo ezi grob. Swagi nzona. Yonse mbapena ezi grob. Ezi grob. Ezi grob. Tula tunge nsalu moko ana.
Ezi grob.
Alpha Entertainment's music.
Fwala kwa tatu waka fwale po na foot. We only live once. Team Yol. Rest in peace Ken. A.K.A. Jigaman.